exclusive,
does
that music vibe?
Hey, yo, Blinker, the bad man shot up. You can't say much about this girl.
You can't say much about this girl.
Listen.
JM Plus, una catala tenote.
DM President, quiero que les indie a su mani.
Y ni que si wanna know me, y a mi que o si. Una catala tenuke, mama tenuka, tenuka. Una catala mbombole, mama mbombole, mbombola. Oh, wanna nali hit,
ya chiku mbubi.
Oh, wanna get chiku mbubi,
ya chiku mbubi.
Oh, wanna nali hit,
ya chiku mbubi.
Oh, wanna tenukile,
ya chiku mbubi.
Una catala tenukile, tenukila.
Hey, shinga yangu nye kela mwana kumbiweza mchano nangu kumisa mangana. Oh, mwana mi wapwevo lia munwe. Wamwenyeka wapu wabu wamuno. Walingi tenukia mingu wa hono. Na milimo ya hasuo vene kaishivako. Kumutwala kushikola kate kwenye kuyako. Kumulweza vya mangana kwenye kachisangako. Ove mwana mitelengwa kusanga. Unovilinga vyove vya kunguliri samanga. Karindo mungu na kukusesa. Life yove eiguli na kukulweza.
Mama tenuka, tenuka. Una katala mbombole, mama mbombole, mbombola.
What kind of person are you? Kumani uhuri umu na kudizira muwansi. Muna kuhuwa na kudihenu. Oh, hiu na asike yu chutachike yungu tukupisa ansangu ya wamba. Ami nidi mfwari ye kwire nukushimbe sheine. Una kutie. Wewana akoni una kuiwanjitana waka kusha isheye. Kyo usifu na kunusa kuhuku mfuru muni umana. Mumbure na shika waka nyanyi.
Una katala mbombole, mama mbombole, mbombola.
Makuno vifenda kuzumai. Akingi ngomba walifuti mama. Commander Jack. LG Station ya Sia. Ginga nalikanyi. Yo DJ Sazezeka. King Iliko. Mani Limbe. Yo Kapalu Asia.
Mr. Bluespark
on the beat.
JM Bluespark Music.